Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, we're here for you. Anakuvika vazi la furaha, anaondoa huzuni ndani yako. Zina rupre kisa kaya kani Ela suneri ya mahanko Shadakari ya bahane Nimeomba sana kwa siri Machozi mengi sirini Leo umekuja hadharani Umenijibu kwa ujasiri Nililia sana sirini Nikiwa mina wewe peke yetu Leo umekuja hadharani Menichibu kwa ojasi Siwezi kusimulia If it's far This is all for you Prayers we made in tears You didn't despise Lord, we've come in public To testify Siweze kusimulia baba Come on. sasa. Peleka shukrani kwa mfalme utukufu. Peleka shukrani kwa mfalme utukufu. Yes, yes, that one, that one. Aria makoseke. Bwana, mimi ni kuhani wako tu, ninaliongoza kanisa lako katika kukushukuru kama kuhani wako ulionitenga kwa habari ya shukrani, kama lile kabila la Kore kwenye Biblia ambayo ulimwita ku prophesy in form of thanksgiving. Riende suteka la supre tita. Nami nasimama kama kuhani wako, ninakushukuru. Hata kama watoto wako walipeleka malalamiko, ninapeleka damu ya Yesu. Usione malalamiko yao, usione malalamiko yao. Sikia shukrani, sikia shukrani, sikia shukrani, sikia shukrani, sikia shukrani, sikia shukrani. Usione malalamiko. Karia malo zebrahata sheleba rubra dinshakata shelia prodike terehae. Can you help me from anointing? Rapa casa bahata, oriama hantoriata, lesupakata, ariebe kusa bahaya, shela hanto kobra. Nimeomba sana kwa siri, machozi mengi sirini.